twakedde matumbi budde tuli ku mirimu tukalidde tukola butawera tetutudde tete tuzinonya buli kadde tukola nnyo tutereze embeera everyday tukola tubeewo mande tusande gwetakola nkusaasidde gwenembeera ebijagadde mu butuufu bwetakola oswadde ati disitemu sasiro yatudde tula ngaolina kyeweetegekedde naye nga tolina muganda wange osembye balala bakola naye gwetudde otuse okulya obuba busigalidde kwetukolanya teera tetuwummudde kube nembeera twagitegedde yetaga mukozi agumidde never give up omuvubuka n'omukadde wadde embeera egyabagidde naye tupowa tojja mukono kwekyo kyokudde fe tukola butawumula naitande tetupowa sebo fe tukola buli kadde we shall never ever give up buli kyokola never give up ojja kuwangula never give up usaba tupowa never give up never ever never give up buli kyokola never give up ojja kuwangula never give up usaba tupowa never give up never ever never give up.
Don't give up, don't give up now. Don't give up now.
Never give up or let you go. Manye nti noja kuwangula never give up siba mutima kola tubira kwamboka sikukirira tolina kupowa kwenembeera kuba buli lucha sebo lino kola kola nyogumira buli mbeera topowa manye nti siyaluberera topowa tene mumirimu tososula kira kumacho chichapemu never give up nawe tukokalubemu bekunyiga museba nga nawe gumamu bino byansi boyi bichukachukamu never give up tizikolebwa mulamu mubuli embeera olina okubaamu ojja kuzifuna ng'otudde wamu ebintu by'okukola tobirubiramu olina okutoba ennyo ove mu bwavu enkola nnyo ndabe ng'embeera ekyukamu toba nnyo fuba nnyo ndabe ng'etereeramu I won't give up nja kukola all the time tijja kuba wannange nja kukalubamu forever siriwummula mpaka bw'erikyukamu. Obudde bwakakya mukulu zuukuka never give up uva mukwebaka genda oyiyevaako kewaka emirimu gwa ginoonya tegikusange waka olina okukola embeera yatabuka ensimbi n'ekyokulya byetagibwa ewaka manya tojja kufuna zaakumukeeka tukola kiro na misana fe tetukyebaka tetukowa tukola mwaka ku mwaka everytime nze embeera yonuwaaka tuba nnyo ndabe ng'embeera ekyuka niwankubadde tukaneekaluba naye mwatunaffe twalemerako. We won't give up.